malinkoɓe fof na hawri dow gotum banggal darande debbo le galleji amen ɗi won holtiɓe jaati kamɓe gooni en nuygal suudu jikka kureji
debbo darorgal muɗum ana momni sanne leggalle neɗɗo wawa haalde haala galle feewi so inde debbo saabi kañum wonko heɓata sukaɓen hokkaɓe haqqilleji holitoɓe laabi ɗiɓe hano jokkude ñolman hannden rewɓe feccaran fof ko janggi ɓene golla du debbo wonko noddete watti fuu so metti wari hakkunde yimɓe o kala ɗum timmina o hollita haqqilleji lobbi galle wawa yeyde yesso so ni wala debbo
sikki wala gorko woni mawɗo galle ka noon debbo woni pabotoɗo mo ele kabar muɗum no holitiri Umbu Guindo mbaro duuɓi capanɗe jeɗɗi joɗiɗo bankas ka noon no holti wiide soni debbo daraki darde muɗum yo musra monde wonande galle
debbo ka e gorko wi pabodiroɓe ni nde ñolman hannden min darri e jon suuɗɗan ka e galle amen fuu kulleji ɗi weltiki ñolman hannden aran noon e rewɓen wonko fabato woɓɓe mumen le maral galle ɗuuɗi wonko yamira fe haala suudu baba wawa haalede ma maral so inde debbo wattaka hen ga hannden naata on bone rewɓe ko heewi ɗo naatiki saabu jaati yogaɓe maɓɓe naatiki metta hoore en saabe naata bonɗon
Guindo Diabaté yo debbo jooɗiɗo kay kanko dun no famiri kabar muɗum wolti wiide fanda rewɓe waltike saabi worɓeɓe daraki darde maɓɓe
kulleji kewɗi weltike ñolmen hannden saabi worɓe ndu dartaka e darogam en kasin aran noon hunde fof ko debbo heɓi waddi le galle jo suud makko lamdotomo hoto itti ɗum ga ñolman hannden gorko fe goto watta ɗum kasin giddiɗum haala wi gorko debbo fuu fotu ɗum ko bonni adduniya saabi darorgal debbo arandire le galle yo defude hokka ɓiɓɓe galle heɓde cukalel ngol tinno kasin wadda kawre hakkunde goru muɗum ka e sakira muɗum fo e da muɗum
fandaji rewɓeɓe fanɗa fi banggal golle mabɓe ñande fuf kamɓe goni jiɓɓinoɓe kamɓe entata kamɓe dun haybata no holitiri Boubacar Boukoum sosologue kewal sifa jogala e tawde fuf rewɓeɓe na heddi latade nuygal galle no ɓeydi wiide
ɗi kulleji tati adduna dogotata muɗum neɗɗo naatiɗo saabe gurgal ma neɗɗo wurnoma ka e neɗɗo reenoma ɗi kulleji tati du ana halfina debbo gidde aran liffina tawa meɗen saabi barka galle junngo debbo heɓete kulleji hewɗi weltike ñolman hannden ɗum saabi so rewɓe ndu tampi wattine worɓen lonki heɓude boɓɗe faaboɓe darɗe musakaji maɓɓe fo e da muɗum ɗum saabi hannen so rewɓe ko heewi ana yoppa galle mumen yaha ñalliya ana golla le nokkuji jogaji tewta musakaji mumen
ka noon karamoga Moussa Bala Balou donc finatawa mimsiti ko wakkat joni o debbo woɗɗike sanne kabaru galle saabi ima daraji mabɓe banggal keɓe politikaku e jaggu
la femme est
aran noon debbo ana teddina sanne ceggan darorgal mo andira le galle ga ñolman hannden ɗum wala kasin saabi haaje rewɓe fe gotin wala e suka kasin margo muɗum haaje meɓɓe du wala e galle geddi wattina haala wi rewɓe yaaha gollal e bureaungaji e nannal muɗum acca defude hokka goru muɗum ɗon adduniya boni ko tewte fa hannen yo rewɓe ne wirfito wara joɗɗo le galle defa hokka suudu baba ɗum ko acca ɗum saabi hannen so maral meɗen fof boni saabi rewɓe ko heewi daraki e darorgal mumen kasin
kanko dunke finata ɓeydi wiide aɗa hani debbo daro e darde muɗum yalla na heddo fa handi latade nuygal galle e leydi